Mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss B
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy kanaka simple girl sehemu fulani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu fulani.
Mapenzi hachagui kabila maeneo. Mama unatoka Rwagama, unatoka Runda. Mama
uko simpate, don't you worry,
worry.
Atakupa mwenyezi.
Uko simpate, don't you worry, atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone and I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone and I mean anyone.
Mtoto wa madhara
amefall in love.
I'm falling, no boy cause I love it.
I'm falling love,
come falling love.
Kasi chana kanyeri, come falling love, come falling love. Katoto kajambi, come falling love.
Nime falling love, na nime pendaga.
Come fall in love.
Nime fall in love.